Sesiyano. Isikhathela botantswimbo. Ah ngisho bona labafike empathini basathela ingane zethu.
Hadi way, thunder, ish, I'm a belly, be, 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 be.